uthando lwangempela kunzima ukulibona. Intshisekelo enginayo bayibiza ngomona. Ukhazi khazi bami nganizwa linqoma, kepha ngisazi nami babanye bafisa kubona. Maninga bami nami bengifisela ukuwa, maninga baphika nami befuna ukufunywa. Mangihlala ngisiza abanye bathi ngithanda ukubukwa, sogcina siphilela abanye masitshala bafuna ukufuna. Mangisakwazi ukujabulisa inhliziyo, mangisakwazi ukuthi ngikwazi ukwenza izinto ezenza umphakathi uphile. Mangisakwazi nje ukuhlonipha impilo, okumhlaba ngesikujike thina siphile siye kudlala.
Bazokhuluma, bazokhuluma, bazokhuluma ngoba abantu bazokhuluma.
Abantu bomhlaba babeyimele kodwa ngabona yowe.